dajimsafi.com.
Himaya ro 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 Himaya 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 yangu ina nguvu sana Himaya ro 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 Himaya Himaya Ananipenda mpaka najiona rasti boni Lasti boni Lasti boni Ebana e Ananipenda mpaka najiona rasti boni Mungu wa lasti boni Najiona rasti boni Leo ninataka sema na you Kutwa kazi kuniroga wa You Unisengenya You Bila sababu You Wamekuja na farasi Wamekuja na magari Iri muradi kunidondosha Wamekuja Na masime mapanga Vibwewe kiunoni Iri muradi kunidondosha Himaya ro 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 Himaya usicheze Himaya 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 yangu ina nguvu sana Himaya na kuonya leo Himaya, Himaya, Himaya The way ananipenda mpaka najiona rasti boni Lasti boni, lasti boni Ebana e ananipenda mpaka najiona rasti boni Mungu wa lasti boni Najiona rasti boni Lasti boni, lasti boni, lasti boni, lasti boni, oh, oh, lasti boni, lasti boni, lasti boni, lasti boni, ona tuliwapa upendo Tukadhani wameshiba upendo Maskini wamegeuka kwa vitendo Kutusukuma kwa vinyongo Oho, tuliwapa uzuri Tukadhani wameshiba uzuri Maskini wamegeuka kutusukuma machinjoni Hawatafanikiwa sababu Ananipenda mpaka najiona rasti
Hakuna silaha yoyote
rasti
Itakayo fuma ikafani
Lasti boni
Aye
Ebana e Ananipenda mpaka najiona lasti
Uyu baba yangu
Lasti boni
Arororo
Najiona lasti
D50.